Uthi buyephi, I've been calling your phone lately, yazi awusabambeki. Thetha ngeway ucinga lahlile thini, kanti beyephi, ndimbone embadleni yejava nezilayidi, yazi ebhizi engayeki. Kawuxhopha uyichazi man, uthi buyephi, 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 ungaphukisa. Uthi buyephi, buyephi, buyephi bitch. Uthi buyephi, 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 hetha man. Buyephi, buyephi, buyephi bitch. Ezwe zicinga lahlile, kuba ndithule zicinga nyabile. Faka ikhemi namo xa kulapho, take a line nazo zivelapho. Ngabo ndifanisa nofana ndifana, xa uthetha nam ubothetha inyani. Ezwe ziweek zitshanywa zezilayitho nopink, uthi ujika ke kuwiniwe. Yo, ndivele ndifaka ibhozo xa kulapho, kwesa ndingafuni ukuya ebhozo. Betha le way ndibetha ngesilolo, athi sebuya sendivaya nontando. Athi sethetha sendithetha nontando, athi akandithandi mna ndithanda untando. Athi akahambi mna ndihamba. Uthi buyephi, I've been calling your phone lately, yazi awusabambeki. Thetha ngeway ucinga lahlile thini, kanti beyephi, ndimbone embadleni yejava nezilayidi, yazi ebhizi engayeki. Kawuxhopha uyichazi man, uthi buyephi, 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 ungaphukisa. Uthi buyephi, buyephi, buyephi bitch. Uthi buyephi, 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 hetha man. Uthi buyephi, buyephi, buyephi bitch. Uthi buyephi, lala ndifona obambeki, awuna ndihloni sisu ndenza wiki. Uthi ubanje zindwana nopink, jonga ndiphumile kuwe. Yasa ndana bandibonene kuwe, sinazo intliziyo yam uyikuwe. Lona ufuna mna ndihamba nawe, uthetha nam mna ndithetha nawe. Uthi uye ndithanda mna ndithandana nawe, nangoko ndisatsho akekho njengawe. Nasexa wena wam uthixo nguwe, wela kubo andiseko kuwe. Sinazo ndisatsho wam uthixo nguwe, wam uthixo nguwe. Sinazo ndisatsho wam uthixo nguwe. Uthi buyephi, I've been calling your phone lately, yazi awusabambeki. Thetha ngeway ucinga lahlile thini, kanti beyephi, ndimbone embadleni yejava nezilayidi, yazi ebhizi engayeki. Kawuxhopha uyichazi man, uthi buyephi, 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 ungaphukisa. Uthi buyephi, buyephi, buyephi bitch. Uthi buyephi, 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 hetha man. Uthi buyephi, buyephi, buyephi bitch.